2GB, 4GB, Chris and Chris again, eh.
Yeah.
Who you lay, no peace today, we all shoot them. Who gonna put something I'm breaking in foot? You ain't gonna fit, ain't gonna fit, ain't gonna fit.
Atutaishi kwa mkate, tusali tuyone kesho. Asefanya kazi ya sile kwa Mungu wakuna special. Umefeli form 4, bado na ngoja na urithi. Wakati baba bisho, pesa zinaishia guest. Achana na vya kunyonga ndugu, tafuta vya kwako. Siku zote cha kuazima kistiri. Yapo usao na kaba, tuna budi kufighti. Ndoto za mtaa kukaba, ajira zitoke wapi? Minasikia, eh, bimekaza. Wengine vitiwe grease, wengine kilimo kwanza. Fanya jamii kupende kama mtoto kwa mama. Usifanye ikutenge kama maji ya kunawa. Shikamo anko mako, sahibi mambo ni moto. Gorongoro hakuna faru, wamebaki viroboto.
Wale isu wamehula.
Sijatumwa na mbunge wala waziri wa nchi hii. Sina ndugu mwenye cheo ama ndoto za nani. Sijui kuhusu anasa wala pombe ya madi. Nimezaliwa kwenye gongo mixa ganja na dadi. Umenituma nualete hifasi. Kama Yesu juu ya biti ndatembea kinabii. Ninapotoka mimi maisha magumu.com. Mama DJ anakopa mpaka Vodacom. Nile danganya toto tuzitaki machizi. Leo sina kazi na hesabika mwizi. Hakuna jira kuhusu kiwanda ndo nini. Sinitishe bunduki na pendo mimi. Labda kukuta matu endele kula daga. Tudumishe amani kwenye nchi yenye njaa.
Wale isu wamehula. No stress in the stress to not true love. Like first first times. I hope one day you get a set of life. Wale isu wamehula. No stress in the stress to not true love. Like first first times. I hope one day you get a set of life.
Who gonna shoot?
Who gonna shoot?
Times in your brain.
Times in your brain.
I get a fit. I get a fit. Ready life, real love, love, love of a pain, love of a pain, yeah.
Cause to no fight, to no success, success. To no love, to no stress, to no stress. Who you on a push, God bless, God bless, God bless, God bless, God bless.